MM Beats Music.
J Cash, J Moon. I pay this so we in the building.
In my 1009.
Yeah, yeah. Nenzo Ganzat. Vagina nkala iset pisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala iset ima yonela kutulo.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma brush. Tabaka ngono kagena koma ikali kupaki lako brush.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkana kutu na va people. Bonse tingankale iko kansi awe si chili simple. Awe si chili simple. Monga kubola pimpo. Koma chiniko pusho. Monga mahipu ya artificial. Tamvela koma lilisho. Over a certain issue. Wina wanamu yuzinga. Nomu flashinga. Monga ni tissue. Tenti gwiri zani. Noti chape parimani. Tenti kare pamozi. Monga mabans tisapatukani. Elo tika zisungana. Tisa zikondo kongana. Tenti pange mane imwe. Tenti pange drama. Musa ni tenge monga ngumba. Sini ya konda matipa. Tenge ni se mwe. Muma tengela ma eki patre. Uka itaya nisichekaya. Osa katako mulilo fire. Nijita kushishana na mapaya. Ukali opeze kapa maflyer.
Nenzo Ganzat. Vagina nkala iset pisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala iset ima yonela kutulo.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma brush. Tabaka ngono kagena koma ikali kupaki lako brush.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkana kutu na va people. Bonse tingankale iko kansi awe si chili simple.
Nenzo Ganzat nili weird. Kansi nili admired. Fweba na mayad but corrupt fulu maawad. Tiziba muli ku Miami. Tabunga na kuma chips mayaya. Pictures in the boutique. Kansi enze ni kuyesa ni mahala. We fighting for a better life by the end of the day. So sometimes we might end up upside down. Tema my day. Yeah. Bari ponse pena pita wakamba chichemo vaje. Mailo wazafu na futi mtu sati asha wamo na te. Uchita portray life ya leisure. But in the actual sense that sovesa full flight Malaysia. Yeah. Oh na maniga just count your blessings. Long as you breathing. Chikulu you are progressing. When you get home in the evening. Nenzo Ganzat. Vagina nkala iset pisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala iset ima yonela kutulo.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma brush. Tabaka ngono kagena koma ikali kupaki lako brush.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkana kutu na va people. Bonse tingankale iko kansi awe si chili simple.
Downloaded from ilovezmusic.com.